wibble wobble, nyabu wibble wobble, fit to me I got rain fun, wibble wobble, wibble wobble, nyabu to go jammy wobble.
Yeah, 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 yeah. She got a guani, she got me mento. Simezi sitafuni ni peleke dento. Take it down, reduce the tempo. Wine is slow to the instrumento.
Vile kame pendeza, pendeza. Tena kanavyoweza kucheza. Jicho la kukonyeza, konyeza. Nyuma mkia pweza, wapweza.
Nisha waka waka, nyaka nyaka. Ways over you, ukikata kata. Unipa nikitaka, tiki taka. Mkomoti wa Ivon, chaka chaka. Back it up,
Mwaga.
Take it up,
Mwaga.
Show me how you want it, my baby,
Mwaga.
Uno feni chap chap,
Mwaga.
Baby girl, wine for daddy,
Mwaga.
Ndaga kokora buri kabadi,
Mwaga.
All eyes on you,
Mwaga.
Togana tucheze paka kesho. You warm to your chikolo cha eye, dada. Mchikiri ndaza koli kawaida. Nenda kuzimba kachiyumba cha spider, da. Katikiri da open legs wider. Zina shakusha kusoka al-Qaida. Aida, uli kawaida. Kawaida da zina na kawaida. Baby kawaida da zina na kawaida. Zina bend over, itina ndova. Obuzibu tayatu uli de wajaba. Uyo mumulabe, tali nambarabe. Ngeri choka kankanye mulete dawarabe. Siku jubisa, abinyumisa. Obuzina wayazi nyabu tukubisa.
Back it up,
Mwaga.
Take it up,
Mwaga.
Show me how you want it, my baby,
Mwaga.
Uno feni chap chap,
Mwaga.
Baby girl, wine for daddy,
Mwaga.
Ndaga kokora buri kabadi,
Mwaga.
All eyes on you,
Mwaga.
Togana tucheze paka kesho.
Bailando, wine it commando. You know one by one makes a bundle. Azina bulunji mo high heels ne sando. Olusa tabu kanabu kanga kawundo.
Vile kame pendeza, pendeza. Tena kanavyoweza kucheza. Melomu disco nina kukesa. Sichira gira ntesa vutesa.
Back it up,
Mwaga.
Take it up,
Mwaga.
Show me how you want it, my baby,
Mwaga.
Uno feni chap chap,
Mwaga.
Baby girl, wine for daddy,
Mwaga.
Ndaga kokora buri kabadi,
Mwaga.
All eyes on you,
Mwaga.
Togana tucheze paka kesho. All eyes on you, Togana tucheze paka kesho.